somanyize balongo muyimbi wowedde oli akufunira ennyendo ngaokatonda yeyampasaagala mu kiike byannyuma birina atera nabiwooyo atalina katonda w'amaanyi yalina pulaani nkambwe byali agagula madaala ge yasooka okugereka ekola abampi n'abawanvu ye ng'ategeka abatono n'abanene ffenna n'atukweka ekyama kale weebuuze nze lwakisiringa muwanga katonda yakimanyi kuba yekitaffe mugagga n'omwaku ffenna yatutonda ali omu lwaki otuula oyagala kunyiiza katonda tuzaalibwa ababiri obaggweyako wadde omukisa n'ofuna ssente eyamba kunze bambi atalina naye okugeyambu nnamulabyali enkejje balongo yantabula n'emmere enkulu alya lumonde lonjazisa olugoye ggwe n'onyumya munnamwazisa olugoye simanyi nga ludda mirembe. Kyama kya Mukama ggwe atakimanyi tuuka wano sikusabye ssente kuba natumiddwa Katonda mu pulaani ye ey'omuyinza agamba nakuwa ssente oyambeko ku mwava atalina n'owamaanyi bambi naawe yamba atalina ate n'atalina alina kyakuyamba ekirala mwabeegakkasambu naziteeba lupiya jjukira omwava alina kyakuyamba ekirala labira ku bano nga kati abazimba emizigo akola eddagala afuneyo sirimba asulamu gw'omuwa ssente wadde kawube butono nnyo wayongereza ye enkya n'akulaata ettooke enkya n'atuuluuka mbu bajja bunoonya emizigo mwaddujjukira nange nakuyamba buyambi singa ffenna ab'ovuma tuzimba emizigo waalijjeewa ssente z'okuza enkya ettooke. Kamba wakamwe kuba mu butuufu ddala munyiivu Katonda ekuwa ssente n'okulasana eya takisi kuyamba ku baava batambula ennyo eŋŋendo naye kuba bwatuuka n'obacyungacyunga mweyanga taweza bisatu ŋŋambi bwagirinnya mutuba akwegayiridde ayina omulwadde mulago nti kankuwa ekikumi onnyambeko omulwadde ataawa n'omubokkolera mbunze ekikumi kyengasaaki n'ebyomulwadde tebinkwatakanampaaki muyambe baabuweekala omutuuse emulago naye oli musanga ate n'akuyamba ewalala manya abagagga mwine endowooza embi ng'ogula mmoroka mbu mwavulunkupa alimpaaki mwatujjukira ensimbi zo ziringa mbuyaga ziriggwawo omwavu n'akuwa akabiriiti njogedde bingi nnyo n'abamu batuuse okkoowa nsabye tuwummule mujje nkwongereko ebisigadde. atalina bolo obwavu talina kyakuyamba oli gwa muttaggwooka abeddwa wange entulege buwezi g'abagagga ye bali kuyamba olimba ne balwofiirwa abakuyamba beebekyalo bameka abagagga baali basimye ku ntaana ndabafa abaavuffe mutikka emirimu okukka mu ntaana okuvaayo mutissa bidomola mbuga omwenge gw'abali abazimba entaana ne mukifuula etteeka mbu omwavu yafa omwenge obusungu bunkutte ku lwange kampiseewo etteeka balikwata kuba n'abatuula bannaggagga omugagga bwafiirwa ffe baavulugaana okugenda bagagga banne basime era bamuyambe emirimu kuba omwenge ndaba bakifudde etteeka mbuba ogula omwenge abaavu nga bakwazisa emirimu tuyambye bangi nnyo ab'ekika ekyo bamaayika gwe bofiirwa mpaawo bw'olaba ku ntaana nnimbye waliwo abatutte akalulu abanywi basigala bba ekifo bakwata kisooka singa nze katonda benna ndiwadde omukisa bafune ssente kuba bbe obayambagana nnyo ne bw'atamanya oli ne bwamusanga ejjinja bw'asaba sigala amuwakuwe egwanywako ne kyendaga mu mutima nti bbe balina okwagalana tibalinga bano abafuna ssebo n'atuula babeera mu ssane yeggwa kuyitako avuumuula ow'ekigere gwe nno n'akutika enfuufu kye neewuunya eyo ssane ssebo olwetubira ate abaava era mmwe baayita okusindika kyosindikira ewemanyi ng'oli maayika naffe abaavu tuleke tusaawo embaliga bangi ne banyiiga bagifuula nampalana olw'okuba njogedde amazima ne bw'ogifuula empalana nnalayira nze balongo njayo ndongo ne nkubuulira n'omatira kabula sseruganda nsebe tukyuse emyoyo tuli baaluganda tulina okuyambagananga basseruganda nsebe tukyuse emyoyo tuleme okukola ebikolwa ebinyiiza katonda kye nsembyayo kwe kubeebaza abanzaala baakola bulungi ne mutamufiirwa balongo mwandijjeewayo abasinira ennyo endongo ate n'ababuulira kale obugambo obunyuma sijja kwewaana bw'olaba ekikyamye oyogera ne nkyusaamu bwe nabambireeta ebirala kabula sseruganda nsabye mbakwase katonda abawagiza abange mbeebazizza okujja.